kama mwili wako wewe ushakuwa biashara, nionyeshe kitu sicho kiona. Leo nimekuja kwako kukutishe muamala, kwa kweli leo sitokuona.
Wenipe beku, 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 beku. Mfalme, farao, nime, imao, shamba langu zimao, kila msada sinao.
Nionyeshe skare, nataka unipe skare, nikupe gare, twende tukaskare, ikifika kare, tutangaze mare. I don't need nobody. Now we'll see you, buddy. Ntakupatamu penzi, ntakupatamu eh. Umepatamu penzi, umepatamu eh. Kama mwili wako wewe ushakuwa biashara, nionyeshe kitu sicho kiona. Leo nimekuja kwako kukutishe muamara, kwa kweli leo sitokuona.
Wenipe beku, beku, beku.
Like you are dancing, baby, shake, shake, shake you are waiting. Kama ni utoto, tamchapa chapa biboko. Kama ni ugopo, siyo mkupa ni nondo. Sidaruluma, uyo, uyo, ameno, ameno na. Jenga pasi nyingi kume, siyo ushindi. Siyo dogo dogo kume, digi digi.
Kama mwili wako wewe ushakuwa biashara, nionyeshe kitu sicho kiona. Leo nimekuja kwako kukutishe muamala, kwa kweli leo sitokuona.
Wenipe beku, 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 beku.
Hey, 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 yeah, hey.